chidi.
Si wanapenda kubang DJ kisha please rudiai. Pesa ya pombe atuna wait tota tudai. Dada agiza tuwa lai sito kudai. Ila na mdenda na mkuyati sota furahi huh. Unakatika na makubambie Nikusokote ya nikabangie Nabonge la mwogo nika kukatie Suna boostan nika kumwagie Kane Nikupe shasha saki mak Na naikanda mizaga kweli stoi bak Mr. Finger Pling juma nyosi Na kwenye boxer gula mtoto Wanangu tungi na mapenzi bola nini
Bola tungi
Sikia sikia mnasema
Bola tungi
Kumoka na mapenzi bola nini
Kumoka
Sikia sikia mnasema
Bola kumoka
No love
Ongeza moja mbili baso ngoja Nitalipa bili kiondoka Ongeza moja mbili ongoja Nitalipa bili kiondoka
Hey, nipe baba mpe tequila Na hii biri we mpe tila Uko nyuma kafunga pila Na kwa kitanda mimi ndo kila Asipolia na mzaba na kibao Si mtu feni nini unoya mambao Alale geto ni mfukuzishe kwao Nyonya kaki bogo ya wadai Hivya na kupenda kweli au kisa na dai wa kodi
Eee, au kisa na dai wa kodi
Hivya na kupenda kweli au kisa na mtumia vocha weo
Eee, au kisa na mtumia vocha
Wanangu tungi na mapenzi bola nini
Bola tungi
Sikia sikia mnasema
Bola tungi
Kumoka na mapenzi bola nini
Kumoka
Sikia sikia mnasema
Bola kumoka
No love, no stress No love, no stress No love No stress, no love, I
say
my no stress
No love, no stress, no love, I say my no stress No love, no stress, no love, I say my no stress
Ongeza moja mbili baso ngoja, nitalipa bili kiondoka Ongeza moja mbili ongoja, nitalipa bili kiondoka No love, no stress
Si wanapenda kubang